Kana nitanga bay, kana tamani kunipeleka gadate. Ata jana kali nipigia late. Hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga toki. Anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza joto. Huruma na mwonea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza.
Okwanko
lege.
Nikitoa pesa tutalegeza. Na dia mokami woku meniweza. Ebu bend over na ukamate meza. Nadia unahaga, hey, meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Najua saa zingine misi naga pesa. Na kuambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wau hema sana. Kuja kwa bazen, nguvu za kukumanga. Na kuambia utascream usikike hadi na manga. Jua sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege.
DJ Lighter.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama. Nacho kwamba mi uniridhie. Oh mama. Japo maisha sege nemnege. Twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole. Wege adama. Basi chonde chonde aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe. Nisipate ugumu kukutafutia mama. Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote. Nivumilie mama niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one. The only one for me.
Oh mama.
Bajia utafurahia. Najua umeni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama. Usishike tawa.
Awala waridi. Dawa ya baridi. Tuvumiliane mama. Tusiachane mama.
Usiondoke na ikibidi. Wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana. Mina kupenda sana. Tusiachane mana.
Familie mama tarudi home. Wezako nazisaka tu njoo.
You are the only one.
The only one for me. Oh mama.
Fundwa mapenzi. Leo nataka nifungue moyo kwako. Piga gita, zichambue na nyuzi. Leo nataka nikuimbie kanyimbo kako.
Kwako fungu alimenye tuna.
tamu lako mabuba, hata macho nkia fumba naliona. Ona, ona, my handsome, nigande kama ruba, penzi lisije yumba stakiona.
Sikizi mina vimba wanakoni, atikisa ni mapenzi. So poa, Hata wakeshe wakiponda,
keshe wakiponda,
mpaka wajinyonge huu mwaka huu. Penzi likoleze my baby boo. Najua unanipenda, I love you too. Misi na mwingine ni wewe tu.
Sula kuma tuwizi ndani yote na ukizi we. Mashonga, mashonga, sikizi bila we sipa tusingizi he. Oh, baby, I love you. Kwenye wangu mtima, uko peke yako. Hivyo kiondoka, utabaki wazi. Na kwenye wangu zima, kuna wepo wako.
Thank you.
please, I know that you love me, that you love me. Can this sad boy, it's you to tell me.
Girl, I'm so happy that you know that I love you, Nipi moyo siri chambe, ooh baby. Meni changa nini shindo la kusema, niko bali sinye gambe,
Unapenda kapo nani acho
hoi,
shoto shoto sijifanya toi.
Mimo waga,
I don't know what to tell you, I'm sorry. Kini katia sikatai.
Ya umi inakumeza, wala inakumeza. Ya umi inakumeza.
Pete, nyumbani kwetu nikupeleke. Today I wanna sing for you, I wanna prove to you that I love you, baby. I wanna sing for you,
Mariana.
Only you,
Mariana.
Only you,
Mariana.
I love you, baby. Let me sing for you,
Mariana.
Only you,
Mariana.
Only you,
Mariana.
I love you, baby. Can't live without you, Mariana. baby Mariana. Nimesha pata kashamba eneo zabara, enye mboka na matunda. Acha nifanye kilimo, nizipe mashimo palipo chimbi. Unanipa rara sijawaiona, kisu kisha nikata damu ikatona. Umenipa dawa, nimesha pona, umeniuguza. Samaki kwenye kikango nikaange, amie habusu ya fange. Chela ya mapenzi naomba nifunge, unichunge na nima yako. Changu kiwe chako milele, chako kiwe changu milele. Kibuyo cha asali ni wewe, mama ni wewe, ni wewe. Achana kema huvi kwa pete, nyumbani kwetu ni kupeleke. Na today I wanna sing for you, I wanna prove to you that I love you, baby.
I wanna sing for you, only you, only you. I love you, baby.
Wapate za entertainment. Ah, we, shida ni do. Izo gare kubwa, we, we. Izo bolo begi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do.
I like a big house, I like a big car, I like a big nyash, she done it do. Hey, we popping bottles, chilling with models, we taking photos, she done it do. Hey, allow me to enjoy myself, I no go die, no go kill myself. Ati, me to me fair, I could be here, I try to touch, she go say don't dare. You think I'm stingy, stingy or busy, nobody knows so, she done it do. I want the big car, I want the big house, I want the good life, she done it do.
Izo gare kubwa, we, we. Izo bolo bigi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, unapenda meat pie. Hizo vitu ziambie goodbye. Apa labda ugongewe mayai. Ama bora uhai. Cause shida ni do. Nasikia unapenda pizza. Utakula moturata imeagiza. Sasa ya kumi agiza. Tena ya kumi ongeza. Kama una do, fuliza. Cause shida ni do. Izo gare kubwa, we, we. Izo mbolo vigi, we. Izo eja kubwa, eza benda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do.
Jibambe, wase wanashikisha na pombe. Sim, sim, nazipande.
Bingri, bingri, bingri. Bongro, bongro, bongro. Bongro, bongro, bongro. Zungusha. Bingri, bingri, bingri. Bongro, bongro, bongro. Bongro, bongro, bongro. Zungusha. 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 Zungusha.
Yani kwela sura rangi ni konki kifu antiki. kiti nyuma ni sinki ni kiki na bila ututishi ujona hiyo damu imwezi kusimu wa baridi unampenzi rungu kushodo kwa ngozi kiati na mbuzi kwa Dubai ujona hiyo damu imwezi kusimu wa baridi unampenzi rungu kushodo kwa ngozi kiati na mbuzi kwa Dubai.
Alright then, Martin, Martin Kiarji, Buzi gang, brr, bang, bang. Do not bang anywhere, I come boozy.
Bang, bang.
Pen ting, kama basa jepi ride it. Yekupe kaki, paka wike gaki. Judati, tena we munoti. Ni risky, vile we mujisti. What a mystery, tight little cookie. On a neck, mefiki you a hickey. Now that you wine, ne kushiki yaka fine wine. Whiskey.
Kaleta,
ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai. Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai.
Tuko na don, hii ni mchecheto. Na hii ni banga buda uwezi kutusho kitu. KRG na mbuzi mad energy. Mbuzi choma tumechoma hadi msitu. Sipendi curfew, kau wanga few siku. Love ni blind lakini me I see you. Niko thirsty, yani niko na high Q. IQ ni high, yani yangu ni long Q. Nina story wa town na mke ghetto. Kwenzetu wakibanja si ulenga tu. Niko na miss, I miss a mobeto. Ajai miss, I miss a ni mchezo.
Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai. Jona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai.
Kuna vitu mbili Mr. Share.
Nini?
Bia na demi yangu. Ukiwa maji siamini tabia zangu. Chumvi ni tamu ikiwa kwa fundani. Mchecheto, mina goshodo kejani mpepeto. Rapa akibonga chafu moshe mpeteto. Misi denu na nidai siko na nipo. Nishago ngandipo, niko na kiko. Apply your pressure ifike kwa figo. Saina watesa kwa banashingo. Mucheza na mpesa wangu mi besti. Nina mchecheto.
Kili kuwa mfupi rungu ni noti. Yeni kwela sura rangi ni konki. Kifu antikiti nyuma ni sinki. Nikiki na bila ututishi. Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai. Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu
kushodo kwa ngozi. Kiati na
mbuzi kwa Dubai. Lighter.
Mwenyewe leta pome tulewe kila mtu apewe tulewe tulewe sina dola kini lazima pombe sherehe ibambi bila pombe hapa kwa bash tumelewa pombe 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 shida nikilewa
pombe
na kuwa muongo sana shida nikilewa naongea kizungu sana. Shida nikilewa demza watu ni waremo sana.
Pombe, leta pombe. Pombe, leta pombe. Swezi bila pombe. Leta pombe, leta pombe. Pombe.
Aya, kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa picha mbele yako. Kila mtu wako na pombe? Kila mtu wako na pombe? Twende basi.
Above the head,
above the head.
Below the belly,
below the belly.
Across the nipples,
across the nipples.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Smooch those nipples.
Mwah,
mwah. Now swagger that bugger.
Oh, yeah.
Swagger that bugger.
Oh,
mapati alijamjana una sasa tucheki hini kali ya machizi ya mabazi ya madon wachasa tudensi sakata rumbo siketi pandisha juu ya siketi hini kali ya machizi ya mabazi ya madon wachasa tudensi sakata rumbo siketi pandisha juu ya siketi
Everything fresher than I've ever seen Representing PD girl teen On the scene, Buzi Genge riding Do the right thing, check your body righty rock out with your fatty bam bam back it up, push out the bam bam Silly steady, na baki nime steady Younger na mad ready, warazi missy pendi I don't know where my pen is Say mina chora vas Ukini tumia your cash man Siwezi reverse
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon Wachasa tudensi Sakata rumbo siketi Pandisha juu ya siketi Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon Wachasa tudensi Sakata rumbo siketi Pandisha juu ya siketi
Kuda da day weni mafinini Na ukipa rara mbono usijipake vaseline DM kila time natuma vaseline Amini usiamini hii mark ni mini Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi Shida ni nini kwela ha wako kusini Kaska zini kaska kuna makwela Party feed girl dem hapa kuna msela Chipo ame chipo chipo na kuna masala Mashallah amebeba hadi silaha Sina furaha amejaza kama afraha Si malaya alianza kule ulaya
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon Wachasa tudensi Sakata rumbo siketi Pandisha juu ya siketi Yuni kali ya machizi ya mabazi ya madon Wachasa tudensi Sakata rumbo siketi Pandisha juu ya siketi
Nimepitia tabu mateso Nimelala sana migeto Misuko suko na changamoto Kujua ntapata kesho Kumbe mola linumba special Hallelujah salama laiko Leo nyota ile
Inapayowe Inapayowe
Inapepea
Inapayowe Inapayowe
Nyota ile
Inapayowe Inapayowe
Inapepea
Inapayowe Inapayowe
Usikate tamaa, endelea kupambana Mana wezi jua kesho, anayetoa ni rabana Yasikumize sana, matusi wanayo kutukana Eti hauna tageto, bado unaishi kwa mama Ukalale
Sare sare mawa, siyejua kuchagua Kamilala kata jejua kwenyewe
Naona toto akali wamengara tari Namona vera pembeni nazari Kujivinjari gumewaka nari Chafu wa meza hasara siya tujali
Leo goma moto na kujimwaga wanjani Uwanjani sigoma laki toto Sunga kandoka uwezani Uwezani kulia kushoto Nimeshika pakandani Pakandani watoto viboko Na bibindo kiunoni Kiunoni
Basi leo tambaye kwa magoti Atuchezi bedini kwa moti Mukono papa serimoti Kuchape kishoti
Ona pombi limekolea anayumba Ba, ba, anayumba Limekolea anayumba Ba, ba, anayumba
wale limemlemea na yumba mba mba anayumba limemlemea na yumba mba mba anayumba
Kale, nakapa kiti kajeka kae Nakagizia takila Kachomesha na shtura
Mechi leo taita mapetu mbuli Toto kila aina aina sampuli Hakuna kunyonga mangi watoto livo faini michozo ya gizani Hakuna kunyonga mangi watoto livo faini michozo ya gizani
Ma. Basi leo tambaye kwa magoti Atichezi bedini kwa moti Mukono papa serimoti Chape kisho
Ona pombi limekolea anayumba Mba, mba, anayumba Limekolea anayumba Mba, mba, anayumba Mbale limemlemea anayumba Mba, mba, anayumba Limemlemea anayumba Mba, mba, anayumba
Ona pombi limekolea anayumba Mba, anayumba Limekolea anayumba
DJ Lighter
Be right here, she be one I love, the one I hold, all night, all day. She be right here, she be one I love, the one I hold, all night, all day. Squeeze her, squeeze her, all night, all day. Squeeze her, squeeze her.
Shukuru, yeah. duniani, yeah. Sikulipi chochote, sifuati yako yote, ila bado janiacha, upo na mimi kwenye mabala, umenipitisha kwenye shida na njaa, umenilisha. Walitaka niwe chini, ukanipandisha. Mapenzi yako siwezi kufananisha. Ula ni kushukuru, acha ni kushukuru wewe. Vibora ni kushukuru, acha ni kushukuru.
Babawe, umeniteka mzima babawe, hata unaponiumiza kakabawe, palivuruga penzi langu wanipa shida we, sijatambua kosa langu na kukosea we. Hey, hapa nilipo baby, maji ya shingo amenifikia, sina ujanja umenizidi, hadi nahisi nadidimia. Zako feki feki unani seti seti sana, haujajua kuni beti beti unani westi westi mbona. Ahadi zako feki feki unani seti seti sana, haujajua kuni beti beti unani westi westi mbona. Niache mimi
sepe sepe sepe,
niwe mbali nawe
sepe sepe sepe,
imechoka nawe
sepe sepe sepe,
esa miro yangu
sepe sepe sepe.
Kuna story mitani nasikia, ila bado napuzia, pakanjia ninanuniwa, jamani roo yangu. Nimechoka kufuta yangu machozi, oh baby, siyo weti mifala sinielewi. Baby, maji ya shingo menifikia, sina ujanja umenizidi, hadi nahisi nadidimia. Ahadi zako feki feki unani seti seti sana, haujajua kuni beti beti unani westi westi mbona. Ahadi zako feki feki unani seti seti sana, haujajua kuni beti beti unani westi westi mbona. Niache mimi
sepe sepe sepe,
niwe mbali nawe
sepe sepe sepe,
imechoka nawe
sepe sepe sepe,
samiro yangu
sepe sepe.
Tumenipa kibali, acha nikutumikie, nina wingi wa mani, nina sababu nitumeni tayari, niko tayari tena kila mahali, niende zinjili ya Bwana nitume. Amini taitika, e Bwana, nitende yalo mema, sitobadilika, e Bwana. Mbawa zako nifunike nike, unifiche fiche, na niburudike dike. Mungu Mungu, acha nitembe nawe, kiongozi wangu niwe, Yesu nitaringa nawe. Mungu Mungu, acha nitembe nawe, kiongozi wangu niwe, Yesu nitaringa nawe. Zindi bariki baba, barikia, zindi bariki baba, tenda mujiza yawe, mujiza, tenda mujiza yawe, ukutambu wetoka kwangu.
Zitenda miujiza we, wana wangu, zitenda miujiza we, wana wangu, zitenda miujiza we, wana wangu, zitenda miujiza we, wana wangu,
mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi sasa natimia. Napopote unipitishe, kwenye safari yangu unifikishe, milima na mabonde univukishe, undo nguvu yangu. Napopote minikite, unapotaka minipite, nikikosea unirudishe, undo nguvu yangu. Mawazo konifunike nike, unifiche fiche, nani burudike dike. Mungu wangu, acha nitembe na we, kiongozi wangu ni we, ni Yesu nitaringa na we. Mungu wangu, acha nitembe na we, kiongozi wangu ni we, ni Yesu nitaringa na we. Zindi bariki baba, barikia. Zindi bariki baba, mutenda mujiza yawe, mujiza, mutenda mujiza yawe. Mukutambu wetu kukungu, zitenda mujiza we, wana wangu. Zitenda mujiza we, wana wangu. Zitenda mujiza we, wana wangu.
Special someone. We're good day to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love.
DJ Lighter.
We go always hold your hands. We're good day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different healing. One we go there for you. The one who go bubble you. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need.
Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody.
Yeah. When I look in the mirror I see you, I feel you inside my heart girl. Everybody, everybody needs somebody just to be happy. The one in all this world, there's you, my angel. Now I need part temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho, kisura katambu kama pipi.
You need a special song in your life.